overdose me. Your love overdose me. Yeah. Feeling many caroni, many overdose. Yani ndo mana hunishi kunija kwenye njosi. Fanya himo nimeme.
Masebene. Kitanda ni shoti za umeme.